Zondi nomangidi inkosana kampi yenkosi phansi esikebheni 3010
I'm gonna call you.